da Franky Pamongo.
Exclusive from Hot5.cr.
Bring it on.
Panona chongo, panona chongo lelo matolo mupamba. Muntu akuro bingani jela iti mutamba. Sinima chao puba kweza shawama yanga. Uyambe na kusela before na kukoma panga. Imwe ni bine faso ndiye jopu. Amshua kusogolo muzase gula na shopu. Mapiri kiti na gai wabene pasopu. Muzako anafela mumanja yangi rimopu na chwati. Na imwe ndi mweva short temper. No natasha tumandwama back to the sender. Sinili na kuma business she kuseka na titemi ya sila nina session kuli muzenga. Usatumila mudi yei inamba. Ileta penalty mwamba. Na titisbona mvela ona wanifikisa. Neza kutumila nikasirizo samba. Kalu waya waya madame watuma text. Apita palivi lumasia waka bupaketi. Kwa sisi labati na mbocho kasweet. Hey babe, I'm here the B is 130. Hii ni soto mwantikomora. Madame wakati pesa tose ya zati ponona. Tismo waona kukonja bomola. Be proud of your madame, osa nkala sorola. Baby, who's the one of this pack? Jambo zanda babo muna tu Savannah six pack. Chebele oh, that's my sisters. I forgot to mention muzuba kwenze ma vistas. Nanga ya maslipa na iPhone charger. How come muna lipstick ipa kwanja? Ku bedsheet, nanga iyo powder. Madame nwachifu kushipe hapo ambo shouta. I'm not a fool. Muno moji someone. Noni misa na botolo ya Savan. Usani perekesa kujere. Dismo palipe na ole sherela. Elo luanya. Asonjerele musimwa baby wala. Muwardrobe mulibe no pasanga nyavovala. Kachekinga mu bathroom. Dismo you are dead. Ukapurumuka isichu uyambe church. Natasha mtu wakangi wanopema. Madam waka kupesa za kupanga chilema. Dismo nisia wana check in the bathroom. Baby na imwe vintu vina ni mawanu. Anani pushumuka noenda mwamene. Plus Natasha ni walu nyenye. Ligani za chisa pundanga alonga Southampton. Kanshi na jumpi la kupaukon.
Chadi
Young, standard man. Niko G, May Dogs, I see you.